walaaca hadda noogu weyn wuxuu yahay sistamkan cusub ee lagu magacaabo c b c da ee bilowday 2017-kii ee ah laba sano in pre-primary education la dhigto, lix sanana primary education la dhigto, 3 years-na waxaa lagu daray waxa ladhaho junior secondary school, 3 years kalena senior secondary education, 3 years-na waxaa lagu daray university. Sistamkan hadda waxaa noogu walwalka badan waxa weeyaan ilmihii marka hore eight bay ku dhameeyeen, hadda lixay ku dhameeyeen, class lixaad bay ku dhameeyeenayaan primary-ga oo dhan. Junior secondary waxa ladhahay aadayaan GSS, waxa ladhahay JSS bay aadayaan, junior secondary school bay aadayaan. Taana waxay u baahan tahay ilmihii way yar yihiin, waa 10 jir waa iskuul kale oo secondary oo lama geyn karo. Dowladdii waxay tiri wasaaraddii waxbarashada ilmaha selection oo junior secondary school ka sameeyaan. Sistamkiina wuu yaro adag yahay, waxaa la isticmaalayaa portal baa la isticmaalayaa. Arrimaha hadda noogu walfal badan iyo waqti yar oo nala siiyey bishan September 10-keeda ka hor, waalid kasta iskuulkii ardaygiisa uu tegi lahaa sanadka soo socda, inkastoo waqtiga uu dheer yahay, January bay bilaabanaysaa, JSS ay bilaabanaysaa. Marka adiga taasna lagu walbladano doorashadii waalidiinta ay dooran lahayeen ilmihii iskuullada ay tegi lahaayeen ayaa nagu walbadan, inkastoo anagaan u diyaar garownay.
Dowladda ka waran dhinaceeda ma fududeyn iyo ma kala hadasheen sidii xaaladan loo fududeyn lahaa, maadaama sistamkan cusub ee waxbarashada ama manhajkan cusub uu dalka ku cusub yahay?
Wallaahi dowladda waan kala hadalnay, registration-na wayna siisay oo junior secondary school wayna siiyeen, inkastoo qaraamaad badan loo baahan yahay, waayo dowladdu iyagu iskuullada dowladda kalaasyada iyaga dhisa budget bay leeyihiin. Laakiin annaga kalaasyadii la sameynayay ee iskuulka laga sameyn lahaa annagana sameyno weeyaan, library baa la rabaa inaan annaga sameyno weeyaan, lab oo science-kii baa la rabaa inaan sameyno weeyaan, garden baa la rabaa oo ilmuhu beeraha iyo agriculture ay ku baranayaan, kharashkaasna wuu na soo fuulay oo runtii walwal buu nagu hayaa. Laakiin khadarow aad baan ugu diyaar garownay kalaasyadii ilmaha sanadka cusub ay gel lahaayeen oo junior secondary schoolka waa diyaarinay, labkii waan diyaarinay, library-gii waa diyaarinay, computer labkii sidoo kale, ilaan IT-ga waxaa rabaa ilmihi iyagana in la baro. Arrimahaas oo dhan adiga dowladda waana kaa hadalnay, registration-na wayna siiyeen. Laakiin qaabkan doorashada waalidiinta ay dooranayeen, maadaama waalidiintii computer-ra ayna wada haysanin oo annagii la raba hawsha inaan qabanno, waxay naga daahiyeen badanaa inay noo furaan portal-ka waxa lagu magacaabay sistamka la gel lahaa baa naga daaha. Laakiin xiriir baan leena waana la hadalna wayna noo fududeyn doonaa insha allah taala.
Maxaa faa'iida ah oo manhajkan cusub uu waxbarashan yahay?
Manhajkan cusub faa'iidada ugu weyn horta laga helay waxay tahay ardaygii standard 6 markuu gaaro wuxuu dooranayaa qofkii science aadi lahaa ama arts qofkii aadi lahaa, qofkii dhaktar noqon lahaa, qofkii injineer noqon lahaa, wuxuu dooranayaa science ku dooranayaayo waa la sii garanaya meeshuu aadi lahaa. Artska qofkii ama lawyer noqon lahaa ama business administration sameyn lahaa ama economies iyo waxyaabaha la mid ah xisaabaadka sameyn lahaa isagana tiisi wuu dooranayaa. Manhajka sidaas uu ku fiican yahay, inkastoo dadka intiisa badan waxay aad u jeclaayeen c b c da mooye kii ka horreeyay 844-ga ah oo 8 marka lagu dhameeyo 4 sano secondary, haddana la aado 4 sano jaamacada, taaday dadku ay ku qanacsanaayeen. Laakiin kanna fawaa'idiisii wuxuu leeyay ardaygii wuxuu garanayaa mustaqbalkiisii, future-kii wuxuu uu noqon lahaa, maadooyinka ayuu sii baranayaa, ama adab ha ahaado ama cilmi ha ahaado, science ha ahaado ama ha ahaado ma aragtay maadooyin kale ee lagu maga artska lagu magacaabo.
Ka waran soomaalida, ardayda soomaalida dalka iyo siday ugu diyaar garoobeen manhajkan cusub?
Wallaahi soomaalidu aad bay ugu diyaar garoobeen oo waalidiintii hadda sistamkan cusub aad bay ula qabsadeen, waayo manhajkii oo dhan baa la bedelay.